Zara music every
exclusive
day.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Os GB.
Wake up, Pulo.
Kadanga to African DC Twire.
Be okay, son.
Balava de Wela.
Akufuna kujigweza, goma no sizi kuteka. Akuyesa kuyivisa mbili, goma no sizi kuteka. Akuyesa kutuma mayene me, goma no sizi kuteka. Akufuna dizibe mba, goma no sizi kuteka. Akufuna kujigweza, goma no sizi kuteka. Akuyesa kuyivisa mbili, goma no sizi kuteka. Akufuna kupoka kasoti ya fubika ina natalika. Akufuna dizibe mba, tika bemba hiu wasiku.
Nesapa mamba ni batoa. Ona alola alola ni poa pa churu cha poa mana chisolo ni churu cha poa huko ni kwangwa mpuni kaba kapepe machepa kaleza kanika kanda pabiti bagwada si ya batizo bagwada top wasemata nigwire nipanga madia mana chisolo mojakete brujo kufeshi na machete na supu ya mbuzi mubakete ni kushika wa moyo mokaskete ikaskete pretty basket wala baste wela.
Akufuna kujigweza, goma no sizi kuteka. Akuyesa kuyivisa mbili, goma no sizi kuteka. Akuyesa kutuma mayene me, goma no sizi kuteka. Akufuna dizibe mba, goma no sizi kuteka. Akufuna kujigweza, goma no sizi kuteka. Akuyesa kuyivisa mbili, goma no sizi kuteka. Akufuna kupoka kasoti ya fubika ina natalika. Akufuna dizipe mba tika bemba hiu wazibu.
I do strong rhyme with one dreadlock. Kush green from me high dove. I'm on my way up to Zion gate. I pray to you please forgive me cha. We ride around that big seco. One name is our loyal symbol. Being righteous that simple. We doing good nigga over here. I don't go and fall back never. Never you say never. Cause I roll roll as a lion. Looking at the fan how we doing. Neither either killing as a murderer. Black or black like I'm looming out. I'm pulling down, I say, see any guys here, I'm here for man, I'm no here for funny.
Let me cuddle. Akufuna kujigweza, goma no sizi kuteka. Akuyesa kuyivisa mbili, goma no sizi kuteka. Akuyesa kutuma mayene me, goma no sizi kuteka. Akufuna dizibe mba, goma no sizi kuteka. Akufuna kujigweza, goma no sizi kuteka. Akuyesa kuyivisa mbili, goma no sizi kuteka. Akufuna kupoka kasoti ya fubika ina natalika. Akufuna dizibe mba, tika bemba hiu wazigundwa. Kodi nendine njani, kunkala muta ni wanu. Sigulina, muza nifuna, muka zaleka majelasi. Manitani na wakanje, wasa iwala ka junior. Sigulina, ngatika bwela, wasa kanyoza na futi. Sogolo ndiwa na futi, wayama muliko futi. Wanduvena sinikamba, munga wanenga atika mpeni. Manja matenga mipeni, chifu kwa chakufa peni. Kukuende nilupanga, nise kupachika pa mutanda. Akufuna kujigweza, goma no sizi kuteka. Akuyesa kuyivisa mbili, goma no sizi kuteka. Akuyesa kutuma mayene me, goma no sizi kuteka. Akufuna dizipe mba, goma no sizi kuteka. Akufuna kujigweza, goma no sizi kuteka. Akuyesa kuyivisa mbili, goma no sizi kuteka. Akufuna kupoka kasoti ya fubika ina natalika. Akufuna dizipe mba, tika bemba hiu wazigundwa.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Yeah. Shpara music every day.
Almighty.
Be okay, Sonia. Yeah.